our viewers.
Zedwop.com.
Yeah. Stupid. Well. Utafika ila unikuti.
Never.
Utaniona ila unigusi.
No.
Wakipima ga wana ka. Tukipima ga wana ja. Kwa sababu wani stupid. Utafika ila unikuti. Utaniona ila unigusi. Wakipima ga wana ka, tukipima ga wana ja. Kwa sababu wani stupid. Yabani na ghetto, ila naishi kwa chati. Nikia muwaga kutoka lezea, utasema kabati. Nakifika club na voshobo kyo, utasema mchati. Na bau kiwa nani ila nateka bebe kutoka Masaki. Changanue yesabati. Moto, goose, kagoma kwenda mbuz. Sikia unaponiona na tazama nyama, ujue hapo nina mchuse. Chapo kati, clues. Progress on attack news. Wakini tukana na voji chekesho tasema na penda upuz. Na vula likalilinjia na kiso na njua na badilikia. Push michuma na badiligia. Pesa za mama suza kuringia. Fanya mchezo los fanya mchezo na miyumba bovu litakuangukia. Tukivuta sana tunavutia. Kimenuka sama tunanukia. Walipanga kutachafua na tuko safi. So kibajaji unafananisha na mwendo kasi. Ukifatilianga mambo ya koko watuta kugasi. Wakileta mikunja watura wachoma na moto wa pasi. Neda kama best rapper in this town. Neda kama king called the oldest crowns. Neda kama legend, neda kama Dreeza, Weezy. Neza kada kama Kiss Brown. Neda umana neka switch your vibe. Neda kama so clean so fly. Neda kama kiss to the ladies. Wono nasema neda kama vile mto ba fight. Lejuo ni pende la sfani bro. Wezako ni shama nyumbani though. Ukini onaga suna pata home. And a bidu tembe na panado. Ana hanado. We coming for you, panya road. Domana tulikukata kwa sababu we ni stupid.
Well.
Utafika ila unikuti.
Never.
Utaniona ila unigusi.
No.
Wakipima ga wana ka. Tukipima ga wana ja. Kwa sababu we ni stupid. Utafika ila unikuti. Utaniona ila unigusi. Wakipima ga wana ka. Tukipima ga wana ja. Kwa sababu we ni stupid.
Kwa sababu hauni
stupid.
Out with the old man, I'm back on my new shit.
New shit.
Mina lindo na mungu, shetani ya ni gusi.
Gusi.
Marafiki sitaki juwengi ni
kupe.
Kona ideas tu mob sana. Na nkesi kitu kwe boring, then pia minda imbia tuho sana. Pia mineza waibia madeo banan. Mechoka kusaidia mabro kama. Asan pia punda mateke, sisoni kama nda ingia nako kana. Press like a piss on the record. And I don't gotta use no effort. Lunya. Kuna weze kano ama nige tuwa fungi ama leso. Buddha, if I wanna bring it bia shua ni ya leo siya kesho. Judas, mena fani fani okinifuza venyenda manuva ghetto. I'm a clap back king, nobody told you ati opinion yako ina mata. Comparison wana make ni bonoko, mini kisha piga tapo na nganda. Paparazzi ina paradira mingi, beta ukulie vako masmata. Toka siku gani mumeona wakilinganisha paso na passat. Lunya kama vipi brother, bwana vijeno mejana gas mingi. Kila track nuchona ina mana bigenerous kupate na makolabo lakini ina pass mingi. Sima nigga wengi miu wana trust ingi. Only know how to keep it fancy actingi. I don't give a fuck if you thinking I got stingy. So I'm kubali mwale, I just bring it. So I be rapping, it's ruthless, snapping the booth and master the new tracks. Capping is useless, laugh as I do this. Gas in this blueprint, that's what I use when I blast on these new kids. Overly